my share, but I go to my knees. I ask a question that a pastor can freeze. Who's mine? Who's not? In this congregation, kila sami na kani kithink. Mabona yuko wabu na nyakazi na zinc. Na utu wengine wakimari mina shrink. Angela, Pamela, shirini na shiny choir. Nida waifu dengevu kanta kwaya. Nida waifu can stand by the wire. Nida waifu can walk to the fire. Every time she a go, evil is a liar. She a preach, she will not like a preacher. She a speak, she a talk like a teacher. She a fast, she a quick like a cheater. I don't know if she's black or white. I don't know if she's poor or rich. I don't know, maybe I'm coming to conclusions. Oh mama, my, I don't know if she's black or white. I don't know if she's poor or rich. I don't know, maybe I'm coming to conclusions.
Kama ni mtihani, wacha ni anguke. Naona historically Daddy Owen. Nijibu swali moja Daddy Owen. Mbona sina mtu karibu miaka 7. Na mimi nimekuwa mwaminifu. Hata kanisani mwaminifu sana. Na mimi ni muujiza, dalili ya mvua. Naona ni mawingu. Nikitoka milimani natumai uhuru. Moyo ushatekwa, mbona nateseka. Wakupenda na moyo. Naona tunaivia sufuria moja. Naona tunakikaranga na mafuta yetu sisi wenyewe.
Kusoma Biblia pia tie bidii. Mabibi wanatoka heaven. Are you connected or are you neglected? Mabibi wanatoka heaven. Are you connected or are you neglected? Mabibi wanatoka heaven. Are you connected?
I'm coming into conclusions.